kocha. Nikasema hisi yezi kocha. Histala lisa sisi ngocha. Nasikie wamedunga mbaka bota. Niko top and down kasa mosa. Nikifika ni kwa toka mbota. Watajaje nimekuja mbota. Watajaje nitaka kuwa gocha.
It's alright, it's alright. Nitaka kuzi washa but it's alright. It's alright, it's alright. Nitaka kuchatisha but it's alright. It's alright, it's alright. Nitaka mini cheat but it's alright.
Cheza chini, cheza chini. Tuka popoto kisosu. Ukiumbo sana baba, kimbia kumwani kwa zae. Una them people, this summer sharp thing. Rastaman called X-Ray. DJ, bang again.
Nangia bugla kana nuka boza. Nataka ulingi usana zota. Hakuona yo tight bila ngoza. Tabia yake ikwe imeoza. Kipeng koko parking likibokta. Kipeng dani ya pantu kirombosa. Leo si kabuju na boxa. Wale wa videvu ni mabokta. Bafo bafo mini Vasco da Gama. Shadow madolo na chapa kandarama. Mangok mangok wanakavi faranga. Macho macho mna na chapa nina lala. Niko top and down kasa mosa. Nikifika ni kwa toka mbosa. Watajaje nimekuja mboksa. Watajaje nitaka kuwa gotsa.
It's alright, it's alright. Nitaka kuziwasha but it's alright. It's alright, it's alright. Nitaka kuchekisha but it's alright. It's alright, it's alright. Nitaka mini cheat but it's alright. It's alright, it's alright. Nitaka only stick but it's alright.
Banga iza na mse wa smoky mayai. Dubonsa ni mtiaji, ID naga walai. Macho smelegena kani metoka Shanghai. Koko na tegesa mejitapisha kwa ndai. Uchachisha, vile kuna tupa kame nyambisha. Kanja mse wa uba naza safisha. Hapa nkujitumu na jigalisha. Pombe wagi supu tupunguze kujichocha. Heshma mtu kufu ni narungu dani ya trotza. Toto mtu kutung kwa nakutu na robotza. Ni madema kufu mdagi mdagi nkuzi toka.
Niko top and down kasa mosa. Nikifika ni kwa toka mbosa. Watajaje nimekuja mboksa. Watajaje nitaka kuwa gotsa.
It's alright, it's alright. Nitaka kuzi washa but it's alright. It's alright.
Napenda fimbo rungi ya Masai. Nasikia kaminosha kama tafai. Wiu, wiu, gari ya mapai.
Po, po, ni mapai pai.
Balance the ball, balance the ball.
Balance the ball, balance the ball.
I put it here,
I put it here.
I pepeta,
I pepeta.
Niko top and down kasa mosa. Nikifika ni kwa toka mbosa. Watajaje nimekuja mboksa. Watajaje nitaka kuwa gotsa.